dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, nongeye kugushimira kuri uyu mwanya kandi n'abadukurikiye ndabasuhuje mu kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cya none kiribanda ku iteka rya ministri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuriremo umuntu inda. Niteka ryasohotse ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2019 ni nyuma yaho ubundi washakaga gukuramo inda byabanzaga kunyura mu nkiko. Niteka rifite ingingo 16 ariko ntituzisindaho zose muri dusangire ijambo. Duhereye ku ngingo ya gatatu y'iri teka isobanura impamvu zemewe gukuramo inda. Mbere na mbere usaba gukurirwamo inda agomba kuba ari umwana. Usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato nk'umugabo n'umugore. Ashobora kuba inda yarayitewe n'uwo bafitanye amasano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri cyangwa se kuba indi bangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko haseguriwe kubiteganywa mu ngingo ya 11 y'iri teka usaba gukurirwamo inda adasabwa gutanga ibimenyetso by'impamvu ashingiraho. Iyo nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko yayikuriwemo yatanze amakuru atari yo, yirengera ingaruka zabyo hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko. Naho ingingo ya kane y'iri teka irebana n'igihe ntarengwa cyo gukuramo inda ikavuga ko uretse mu gihe indi ibangamiye ubuzima bw'uyitwite cyangwa ubw'umwana atwite, indi ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga amezi 5. Ingingo ya 8 y'iri teka rigena ibikurikizwa mu gukuriramo umuntu inda isaba kugaragaza mu nyandiko ko umuntu yemeye gukurirwamo inda. Isobanura ko usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose. Iyo umuntu usaba gukurirwamo inda ari umwana cyangwa umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe umuhagarariye byemewe n'amategeko niwe ugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo. Iyo umuhagarariye wemewe n'amategeko abyanze ukwemera ko umwana niko kugenderwaho. Mbajyanye ku ngingo ya 11 y'iri teka irebana no gukurirwamo inda ku mpamvu z'uko bibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Mu bigomba kubahirizwa harimo kwemeza imiterere y'ikibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Bikorwa nibura n'abaganga babiri, umwe muri bari inzobere mu byerekeye kubyaza no kuvura indwara zifata imyanya y'imyororokere. Hagomba kugaragara ukwemera mu nyandiko k'utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko iyo utwite ari umwana cyangwa ufite ubumuga bwo mu mutwe. Bisaba gukora raporo ikorwamo kopi ebyiri zigashyirwaho umukono na muganga wemewe na leta n'utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko. Iyo utwite ari umwana cyangwa umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, kopi imwe ihabwa utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko, indi ikabikwa ku kigo cy'ubuvuzi. Gusa dusubiye hejuru gato ku ngingo ya 9 irebana no guhabwa serivisi yo gukurirwamo inda irajya gusa n'ivuguruzi ya 11. Iratomora ko umuntu wifuza kubona serivisi yo gukuramo inda afite uburenganzira bwo kugana ikigo cy'ubuvuzi gihitiyemo cyabiherewe uburenganzira no guhabwa serivisi akeneye atabanje kubazwa urupapuro rumwohereza. Iri teka risohotse mu gihe mu mwaka ushize habaruwe abakobwa batewe inda basaga 17,000 mu gihugu hose. Abatemeranya riri teka se barasanga rizagira izihe ngaruka ku muryango nyarwanda? Abaryemera se bo barashingira ku kiguma kunyakira amajwi yawe. Tukimara kubona iryo teka rya ministri byabaye ngombwa ko twumva icy'inzego zitandukanye zibivugaho. Murumva aho Kiliziya Gatolika mu Rwanda ihagaze kuri iyi ngingo, imiryango itari ya leta nayo iri muri iki kiganiro. Murumva ubuhamya bw'abakuyemo inda bikabagiraho ingaruka ibitekerezo by'abandi baturage. Twagombye kubana n'abaganga ariko ntibyaza ukumbiye.
Abana niba kuzuka kwacu umwana n'umutware.
Mbaye ikaze mu kiganiro dutangiranye na Musenyeri Antoine Kambanda wa Arikidiyosezi ya Kigali avuga aho Kiliziya Gatolika ihagaze kuri iri teka. Yari kuri mikoro ya mugenzi wanjye Asumta Kaboyi.
Twebwe nta mwana n'umwe nta nda n'imwe twemera ko yavutse ubuzima, kuko umwana usamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu ishoni baba bacumuye umwana ntabwo ari we ugomba kubabera igitambo
hari ababivuga cyane cyane nko kuraba abana batoya baba wenda bafashwe ku ngufu nabyo murabyumva ko biriho muri iki gihe bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenye gufata ibyemezo n'uwamuhohoteye
yego ni muto ariko bizamugiraho ingaruka psikolojike kuko gusama no kubyara hari ubumwe bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane n'igikomere gikomeye twatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje nibyo turimo ubu ngubu tukwiye kuba ba mbere mu kurengera ubuzima abanyarwanda baravuga ngo ni ukugwa mu ruzi rwita ikiziba ntabwo ari akantu koroshye ku buryo nk'abakirisitu nyine amategeko ashobora kubyemera y'abantu ariko ay'imana arabivuze hagati rero yo kumvira imana n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore ugomba rero mutimanama tugomba kuwurera no kuwutoza kuko ejo uzagucira urubanza
nyuma yo kumva icyo kiliziya gatolika ivuga kuri iri teka rigena ibisabwa mu gukuramo inda n'abajije bwa Evariste mu Rwanda Shyaka umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claude Mumpine icyarimwe n'imboni y'uburenganzira bw'umwana abanza kumbwira ko bo hari byinshi batemeranyaho naryo
mbere na mbere twebwe ikintu cya mbere tutemera ni uko kwica ari icyaha kandi kuvanamo inda ni ukwica umuntu turabona uburenganzira bwa muntu hashingiwe ko amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu mu ngingo ya gatatu havugamo yuko ibihugu byose bigomba gushyira inyungu z'umwana mbere y'ibindi byose ibyo bita best interest of a child bivuga ngo uriya mwana baba bemereye ko akurwamo yicwa biriya bintu bibangamiye n'amahame y'uburenganzira bwa muntu icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko muri politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana igihugu cy'u Rwanda kigenderaho yakozwe muri 2011 mu gice cyabo cya gatatu agaka ka gatanu havugamo yuko uburenganzira bw'umwana bwo kubaho ari ntagereranywa cyangwa nta muntu ugomba kubuhungabanya bivuga ngo uriya mwana rero umuntu avanewemo inda uriya mwana aba yishwe kandi mu by'ukuri afite uburenganzira bwo kubaho rero twebwe izi kondisiyo zose zivuga ngo bavanemo umwana inda ntabwo tuzemera kereka imwe yonyine
ubwo imwe uravuga nk'iyihe
iyi ngiyi ivuga yuko umuntu ashobora kuvanirwamo inda igihe babona ishobora kumugiraho ingaruka ikaba yamugutse ubuzima cyangwa yagutse ubuzima bw'uwatwite iyo niyo kondisiyo yonyine twemera kuko aho ngaho haba habayeho kurengera uburenganzira bw'umuntu washoboraga kubigenderamo nubwo hari undi wenda uba ubujijwe ubuzima ariko ziriya kondisiyo zindi zose ntabwo tuzemera
musanzwe mukurikirana iby'uburenganzira bw'abana by'umwihariko abafashwe ku ngufu tujya tubona munabikurikirana mu manza zabo mu nkiko ubu imibare muheruka ihagaze ite ku bana bafashwe ku ngufu
bo kugeza ubu ngubu umwaka ushize abana bari bahari batwaye inda ngira ngo twe gushakashatsi twakoze nubwo twakoze muri 2017 ariko imibare yose y'abana batwara inda tugenda tuyifite ushize bari abana basaga 2019 hagati y'umwaka 2017 na 2018 hiyongereyeho abana 2500 kuko imibare y'abamirizaga byari 2017
bikomeje kubatera impungenge rero
bikomeje kudutera impungenge ariko ibaza abana 2019 wenda babakuriyemo inda bose kuko hari igihe icyemezo cyo gukuramo inda n'ubwo bavuga wenda ngo ubyare umwana muto w'umuntu umurera cyangwa umuto ubasha n'ufata icyo cyemezo rwa ngo hari n'izindi ngaruka hafashwe icyemezo cyo kuhakoreramo inda byatera ibaze none umwana uzakurirwamo inda wenda mu minsi iri imbere ntazongere kubyara azahora n'igikomere kivuga ati ngewe nakabaye narabyaye none bambaniye inda azahora n'igikomere kizanamwica mu bwonko ariyo mpamvu twebwe tuvuga ingufu nyinshi cyane zigomba gushyirwa mu gukumira tukamekinga shuwa ko nta mwana wongera gutwara tugakumira noneho n'ababikora bakabihanirwa ariko kuri inzu y'uko wafavuriza ahubwo abatera abana inda uvuga ngo n'ubundi mutera abana tuzabibakuriramo
hari impungenge abaturage basanzwe batugejejeho bavuga ko ririya teka rya minisitiri rishobora kuzongera ubusambanyi mu gihugu bihagaze bite kuri mwebwe muri karado
aka niko tubibona kuko ni ukuvuga ngo hano n'ikindi kintu bafavoriza umuntu wateye inda hari ahangaha bavuga ko umuntu ashobora kuvanirwamo inda bigaragaye ko yatewe inda n'umwana bivuga ngo nibigaragara ko yatewe inda n'umwana bakayimukuriramo abantu bose bazayoboka gutera abana inda kuko bazi ko n'ubundi bazayimukuriramo kubera ko yayitewe ari umwana icyo ni icya mbere icya kabiri abantu bagiye gukora ubusambanyi nk'uko abaturage bivuga ubusambanyi butanakingiye bavuga ati n'ubundi ni ariko ntabavuga y'umuntu uzaza avuga ko yafashwe ku ngufu ikimenyetso zaza yereka ntacyo bavuga bavuga mu kugiye ashakiye cyose bazajya agenda ku muganga ubyemerewe ngo none ngo umuganga ubyemerewe bya bitaro basobanuye ngo ni bitaro ngo bifite ububasha ngo byemewe na ministeri nubwo ngo umuntu azajya aza nk'uko uje kwivuza bisanzwe uvuge ati ngiye umuntu yafashwe ku ngufu mu mbanire mita nta kimenyetso azanye ngo cyerekane ko bamufashe ku ngufu nta rukiko rwaciye urubanza ngo rwemeze ko umuntu yafashwe ku ngufu
None mwiteguye kubwira iki guverinoma kuri iri teka rya minisitiri cyane ko mukomeza kugaragaza izo mpungenge mpande zombi noneho reka mbumvishe bamwe mu bihekuri aba mu minsi ishize basohotse mu buroko kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame aba bari bakiri kuri gereza
baduhamagaye mu gitondo abantu bahawe imbabazi na perezida wa repubulika nibwo rero twiyumvishe tutaragerwaho umutima wari watuvuyemo umuntu yumva yabaye igishushungwe ariko bamaze kuhamagara nabo tubana bose ubu n'ibyishimo mu by'ukuri nabaye nk'umuntu ubonekewe ndishima cyane ntumara nk'umuntu utaye ubwenge kubera ibyishimo byinshi ko nubwo nduvuga ko ngomba kuba ndi kuri iyo liste ariko sinabyizeraga nagize ibyishimo birandenga kugezana n'isaha ntabwo ndabyumvisha hari ndi bubyemere ariko mbonye ndenze geti ntashye meze nk'umuntu uri kurota nari ndaho niga nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda mbona nta bushobozi mfite inda nza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi niburanira nabi yitwa kwihekura ariko icyaha nza kucyemera bankatira burundu kuko inda yari ikuze ubu burundu rero nari nyimaze imyaka 21 ubu rero igihe kikaba cyari kigeze nkaba nshimira Imana cyane ko ingiriye ubuntu nyeretse ukuboko kwayo nkaba mvuye muri ubu buzima bwa gereza nsubijwe mu buzima busanzwe iyo myaka yose nta muntu wansuraga ni ubuyobozi bwa gereza bwadufashaga nta muntu nsanze kuko nta muryango mfite mfite imbogamizi z'ahantu ngomba kujya cyane cyane ko ndahangaha ndibaza n'ukuntu ndi buhave isomo nariribonye cyane kuko narababaye cyane aho twabaga muri gereza ni ubuzima bugoye mu by'ukuri naragororotse aho ngiye muri sosiyete nyarwanda arabo nsanze nabasha kubigisha nkabigisha ububi bw'icyaha kugeza n'iyi saha ntabwo igishyika kuri jyewe cyari cyashira n'ubundi ndumva umutima utarajya hamwe ndahagarara amaguru agahinda umushyitsi ntabwo ndabyumva neza nungu mu by'ukuri ubu ndumva meze nk'umwana uvuye mu nda ya nyina akaba ageze igasozi kuko byanshanze hanze sinkibuka
umuntu ari muri gereza agira igihe kinini cyo kwitekerezaho cyane ko ubura ahantu hamwe mu by'ukuri naricujije kandi n'abandi baricujije ndizera ko twaragororotse kandi twaranize bihagije ndizera ko ibindi bitutazongera kubisubiramo
bakigera iwabo mu miryango byabaye ngombwa ko ijwi rya Amerika yongera kubaganiriza ujye tuzigama imyirondoro ye naho aherereye ari kumwe na Asumta Kabuye
ubwa mbere nyine natwende niga turonkome ariyo y'uyu mwana uyu nawe ni uwanjye birangije nyine mbura amahirwe yo gukomeza kwiga ndamurera noneho umugabo twabyaranye akomeza mfasha uyu nguyu ni umusirikare aho avuye Darfur 2016 turongera turabonana n'irinda ya kabiri mvimubwiye nyine ambwira ko ngo inda atariye mbona nyine nta yandi mahitamo yo kubikora uyu nguyu yari akiri muto yari afite imyaka 2 kureba inda ahekana ntabishobora ntekereza rero kuyikuramo
wayikuyemo gute wagiye kwa muganga wabwiye abantu
nabwiye nyine abimfashamo nakoresheje imiti ya kinyarwanda maze gukoresha imiti ya kinyarwanda hashize nk'ibyumweru 2 bibaye wa muntu nyine amvamo arabivuga
yari afite amezi angahe
arindwi
yari umwana ugaragara
ari umwana nyine yari akuze nyine nyuma y'ibyumweru 2 nagiye kumva nkajya umuntu ava mu isoko arambwira ati uwo mumama ati hari umuntu yabwiye ati wakuyemo inda itangira gusakara gutyo ku cyumweru mu gitondo kuri 28 z'ukwa gatanu 17 kuko nagiye kumva mbona abayobozi b'umudugudu bangeze uwo mu mama yari yabahaye gahunda zose y'ahantu twabikoreye ajya kureba aho byabereye nyine umwana biba ngombwa kuba mukura muri toilette twe twamusize birangiye bahita bamfite banjyana kuri polisi ku Muyumbu barafunga njya kuburana naburaniye ngoma bankatiye burundu maje gukatirwa burundu nyine bahise bamanura banjyana muri gereza nkuru y'abadamu ndajurira ngezemo maje kujurira hashize nk'amezi ane njya kuburana ubujurire rwamagana bankura kuri burundu bamye imyaka icumi byarangoye cyane byumve
kuko umwana w'amezi arindwi n'umwana ufatika wowe hari intimbugira icyo kintu
ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kumusura ntabwo natinyuka kuvuga tureka turebe umwana bitareka uretse kumurebera aho ngaho nkamwihorera gusa mwituriza mba numva ko ashobora kumbwira ati si uwawe aho wamusize si uhazi ibintu nk'ibyo ngibyo no muri gereza nkigeramo ntabwo nateruraga abana uretse wenda urukundo rw'umwana rukunda kuza nk'uwo nguwo uretse ko nawe hari igihe atanyemera utavuga ko undi mama we mama wanjye niwe avuga ngo niwe mama we ariko nyine intimba yo ntabwo yabura
ariko iyo ntimba abantu bayibona ntimwabibayemo iyo ntimba ingana gute
iyo ntimba ntabwo yoroshye bamwe bavuga ko nyine ngo n'ubundi ngo leta iri gukomeza kudushyigikira nk'uko twataga ariko bari kuvuga ngo nimutare n'ubundi mujye kuzitwara nyine bari abantu baba barazize jenoside ntabwo baba bishimiye twebwe bahaye imbabazi ngo duteye kubera baba bakoze uburoko burebure ngo nimugende n'ubundi mujye kuzikuramo leta yarabibemereye ati n'ubundi ejo muzagaruka mwadusige tukababwira ati ntabwo bishoboka ubungubu itegeko ryaraje n'ibizajya bibaho byabaye nk'impanuka ni ukujya kwa muganga se cyangwa ukabibwira ubuyobozi bukwegereye ikibazo wagize
wowe reba nk'uwo mwana bashyize muri toilette abantu bakajya kumushakamo ayo mashuri ntakugaruka
aragaruka ariko nyine ngerageza kubyikuramo ariko hari igihe bigaruka
bisa bite
bigaruka nyine mbibona uko byari bimeze uko nabigenje uko nabitangiye
umwana wawe yari umuhungu n'umukobwa ukibaza ati wenda
ari
kugenda yari kuba afite
yari kuba agenda nk'abandi bantu cyangwa twe dufite twatwaye inda rimwe abana babo baragenda nanjye nkavuga nti ubu ngubu nanjye bangana gutya ariko ngerageza kubyikuramo hari igihe bigendeye n'igihe bigaruka ntabwo bijya bishira burundu ngo bimvemo
ni ryari bigaruka kenshi ni ryari bikuzahaza
cyane cyane nk'iyo mbonye abana bagenzi banjye baje kumusura bo bafite cyangwa se ababyeyi nabo bahetse abana
urumva ko wanigaga abo mwiganaga ubu bageze he
bararangije bamwe
ufite imyaka ingahe mbese
25 nzayuzuza mu kwa 12
abo mwiganaga bararangije iniverisite ahubwo cyangwa
iniverisite abandi nyine batabonye ubushobozi bwo kurangiza abize imyuga bafite akazi
iyo ubibonye ibyo bimera gute
binera agahinda ariko nyine nanjye nkavuga nti nzasubira ku ishuri mba mbitekereza ko nzasubirayo
twahoze tuvuga mbese ingaruka zigendanye no ku n'ihungabana niko umuntu yabyita ingaruka ze zo kuba akabaro muri sosiyete zo zimeze gute nk'uyu munsi bimeze bite
uyu munsi nta kibazo nyine ababyeyi nta kibazo dufitanye keretse nyine nk'abantu nyine dura bakavuga ati waragarutse nta muntu wari wambwira nabi nk'uko bavugaga nagiye
wagiye byari bimeze bite
nyine bavugaga ko nasebeje umuryango nishe umwana bamwe babeshyira hano ababyeyi banjye ko babiziho kandi pe nta n'umuntu n'umwe wari ubizi ko ntwite
umuntu yakwibaza ati wenda uyu mukobwa ni igisimba umuntu utinyuka kwicira umwana wari usanzwe ubakunda
cyane nayisanzwe mbakunda ubyumve no mu rusengero aho nabaga nicaye n'umwana ari nk'iryo irankajya kumuterura ntabwo nangaga abana ariko nyine byatewe na papa w'umwana nterwa no guhangayika ko kubarera nta bushobozi ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza ndabyiherana sinabibwira ababyeyi nifatira umwanzuro gutyo
ababyeyi bagize umwanya wo kubasaba imbabazi
nigeze kubandikira urupapuro ariko mama niwe nandikiye ntabwo nigezemo baza narwara kugezeho ariko nimugorana bitekerejeho ko nzabasaba imbabazi
ubu bakureba gute uracyafite ikimwaro
nyine kuri njyewe iyo mbabonye n'ukuntu nyine papa twajyanye rwamagana n'umurambo ariwe bari kubwira ngo na uterure nagire gutemba numva hane gemba numva ntabana nawe no kumureba mu maso yabingoye kigera no muri police nashatse no kwiyahura ariko biranga gerageje no gutoroka na bwo biranga zoma twe turikumwe na mama murango ati bizashira
Iyi bari cyane kubyumvaga bakwiyahura kujyana n'umwana wawe
cyane no kubona none ibyo nabonye ate nagiye kuvuga ngo bikore bari kubibwira papa utarabikoze
ubu se aya mategeko kuba arimo kuyavuga ngo uzagenda witabaza amategeko mu gihe wenda waba bafashwe ku ngufu n'ibiki byose itegeko rikurengere ikizarengera umutima wawe ugiye gusandara n'iki
nzamusaba imbabazi nyine numve ko hari zishize sinzi ariko hari igenda bizashira ko numva ntacyo nakora pe
uyu mwagiraga abajyanama bihungabana hariya muri gereza ku buryo wakumva urabibabwiraga se ukumva wibwira ruhuki akakuganiriza
habagamo n'abamama nyine twageze mu kitatu b'inshuti b'abanyamategeko bahita bangira inama akajya bambwira ati ntukabitekerezeho cyane iyo ugerageza ubyikuremo bizagera aho bishira
muri ibi bintu byose biguhungabanya ikikuremerera kurusha ibindi igituma niyo wabyikuramo ukavuga uti dore reka nasetse nishimye nagize gute ni iki
ikintu kindemera cyane nuko ni ukubona nyine icyo gihe papa ari we bahaye buri kimwe cyose ngo agikore ku murambo atigeze ageraho uruhare ni nacyo kintu ntekereza cyane kikambabaza
niyo yabipfubye cyangwa papa watazwi niyo yaba yirera cyangwa rera bashiki barumuna niyo yabibutse numva niyo yaba batagira icumi cyangwa yitwa ubumayibobo afite urubuto rwo kuba byose waruvomera waruvumira akaruriramo urugo rwawe rwarezwe arindi banga ryakoze
Muri cyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika turarebera hamwe iby'iteka rya minisitiri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuriremo umuntu inda muracyari kumwe na Eh bagira ubusa reka noneho twumve icyo rubanda bavuga duhereye ku bagabo
uko tubyumva ukuntu twafata iryo tegeko rero ryasohotse ubu ngubu gukuramo inda hari igihe usanga nk'umwana aguye mu gishuko agasama inda itateguwe iyo rero ndumva bakurikije bagasuzuma bakareba niba yahohotewe bayikuyemo numva nta kibazo ariko nk'umugore se uri kumwe n'umugabo ubwo inda ayikuyemo yavuga ko yahohotewe
mu muryango w'iwanyu hari aho byigeze bibaho bimeze bite
oya mbibona ku mpande no mu baturanyi
hari abantu twagiye tuganira bakavuga bati gukuramo inda ubwabyo ni icyaha n'ukwica aho abo ngabo urababwira ngo iki
urebye nyine n'icyaha ku mategeko y'Imana nyine nk'abantu bumva bizeye Imana cyane ariko kuri ubu ngubu aho turi kubona n'ubundi hari abari kuvuka usanga baba mu mihanda bagakomeza ubona nta kamaro bazimariye niyo mpamvu rero indi itateguwe yagikurwamo nta kibazo
ibyo ntabwo narindiza ariko ibyo ntabwo byemewe
ntabwo byemewe gute
usibyo nda izindi ndimi twumva ahandi ariko umuco nyarwanda ntabwo gukuramo inda byemewe kuko ni ukwica
ariko niba bavuze bati umuntu yatewe inda ariko barabona iramubangamiye cyangwa se ibangamiye umwana atwite icyo ngicyo urakivuga iki
uya nyine ubundi akijya kubikora agomba kwishimamira ibintu bibiri gupfa cyangwa se kubyara agomba kumubyara abarikire mwa muntu akajya mu gihugu nk'abantu iryo tegeko ntabwo ndi kuryemeranya naryo
iryo tegeko ryo wapi nta kintu nahuza naryo iryo ngiryo umuntu uko n'umuntu warishyizeho yongere yisubireho arebe inyuma kabisa
kubera icyo uvuga ngo yisubireho arebe inyuma
kuko natwe abantu bose ko bavutse ntabwo bavutse ari uko iwabo babishaka ariko ubona uko agenda azamuka agenda agira imibereho myiza nyine itandukanye
ni ukuvuga ngo wowe wumva gukuramo inda ari icyaha cyangwa se ari kirazira kuri wowe
ndumva ari icyaha bikagomba bikaba na kirazira kuri
wowe uko ngenda ubyumva bibayeho harimo umusore wayiteye mushiki we atabizi bigaragaye koko ko ari mu mushiki we bidashoboka babyumvikanyeho na muganga ukaje kwa muganga ngo akibakorera ndumva ndinacyo kugira birimo aho kugira mu byari bamute cyangwa mu byari bamwice abo yayikuramo bakumuzakanye ubuzima bwiza na
jye ndumva gukora mu ndabita atari byiza
kubera icyo uvuga ko atari byiza
umunsi kuba wahisa ni ngombwa kureka icyari umwana wese wamara tumuvugije amahirwe yo kubaho umwana ugomba kumureka akabaho kuko warabikoze bikunze nta mpamvu yo kwica uwo mwana bazize ubusa
jye ndumva gukoramo inda ari nko kwica ni icyaha kuko bibiri iravuga ngo nakumenye ikiri urusoro mu nda ya nyuma rero nta muntu batabanje kuba urusoro gukuramo inda rero ni umuntu uba wishe kuko iyo umuntu yamaze kuba urusoro aba ari umuntu ivanamo rero numva uba wishe nk'uko uba wishe umuntu
numva hari ingaruka rizagira iri tegeko ku muryango nyarwanda
rizagira ingaruka
gute
aho rizagirira ingaruka bizatuma abakobwa biyandarika cyane ntibatwara amagambo ngo ni kuyavanamo nta kibazo icyo gihe rero n'uwo muntu buzaba bugenda bushira mu bantu
ukumva byagenda bite
numva icyabaho ni uko iryo tegeko ritakwemezwa ko umuntu akuramo inda ahubwo abakobwa bakwigishwa kwirinda no kwifata kandi no mu muco nyarwanda
ntabwo ndabe ndi buje kure y'igitekerezo yatanze kuko iyo hagize akantu gatoya kakanzu umuntu yanyuramo mu gukora icyaha bikaba bimworoheye byatuma ibyaha bigwira cyane niba umuntu yashoboraga kwirinda nk'uko umwana w'umwangavu akirinda ariko ubu kubera ko abonye itegeko rimurengera noneho barajya bararyamana no ku muhanda kubera ko bazi yuko ntacyo bitwara tekereza ko rero icyiza bakagombye kugumya gukumira aho kugira ngo baborohereze gukora icyaha
abagore nabo bati
gusa wenda nk'ibishoboka nanjye nk'umuntu watanga igitekerezo nagitanga ariko ikintu numva ujye kuvuga wenda ngo umuntu niba atwaye inda atayishaka akaba yayikuramo ni nko kwigwiza wenda kuba wabwira umwana wese avuga ati reka nkore ibyo nshaka kuko nintwara inda bazayinkuramo ugasanga njye numva ntabyemera neza
kubera icyo utabyemera se
ariko kuvuga ngo umwana atwaye inda uyimukuyemo urumva atari ukuha abana b'abakobwa urubuga
wowe urabyumva byagenda bite
njye kubera nyine nk'uko mbyumva wenda bitewe n'ubushobozi kandi nk'ibyo mbona arabyaye amutaye muri wese arabyaraje arambitse hano ese ikamutereye undi muntu runaka atanazi yemba numva icyo kibazo cyakemuka hakiri kare ataragira izo ngaruka zindi wakagombye gutanga inama zo kubaganiriza wenda cyangwa se ukamubwira uti niba wumva byanze ugakoresha agakingirizo ariko navuga ngo urakora mu mwana w'umukobwa inda rwose njyewe ntabwo mbyumva neza
kuramo inda biragatsindwa si icyaha cy'ahubwo iyo wemeye icyaha ukemera kuvuga ngo umuhungu araguterese uri umwana akagutereta ukabuza ibyo ugiye gukora ibyo bintu biratinyitse twabyirutse tubitinya twanga kurebana n'abahungu ubwo umwana wamenye rero kugikora uremera ukavuga uti reka murerere bivuze ngiye kuzana umwuzukuru wiga hano ku ishuri wumvaga nta mpamvu garatica ubwo se ko ntayikuyemo nyamubyeyi afite 16
n'umwuzukuru
wanjye ngiye kuzana kwica ni ikintu ntashyigikira sinabishyigikira pe ahubwo ni ahantu umwana ni iki kintu kibi cyangwa nabona afite iyo ngeso nkagenda nkabwira abaganga bakareba icyo bamukorera iyo ndayenda ntayitwite
none ubwo iryo tegeko kuri wowe urumva rizagira ingaruka ki
umuryango nyarwanda rizagira ingaruka ku bana gusambana cyane bavuga bati ni inkwita bazayidukuriramo
ku bwawe rero ntabwo ryagomba gutorwa
ntabwo naryemeza kwica
buri mwana ni umugisha ni umugisha uturutse ku mana pe ninge wayikuramo gutya ntuzongere kubona n'indi n'iyindi oya sinabishyigikira umuntu w'umukristo sinabishyigikira
nshuti bakunzi badusangira ijambo hariho ncumbikiye ikiganiro cya none nari nabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ndetse nawe mwadukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya amerika mwari na wagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose